Baba na Mama Raila Karua, His Excellency Baba Africa, Baba Infrastructure.
Azimio la moja,
yeah.
Azimio la moja,
winner.
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 Baba Tosha,
Baba Kenya,
Baba Kenya,
Baba Tosha,
Raila Karua Ticket, Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Wangari Karua, Odinga Amolo, Raila Amolo Odinga, Martha Karua.
Kazi kwa wote, fukuza njaa, pesa kwa jamii. Azimio la kina mama, hasitaki na wezekana. Baba Kenya, Baba Kenya, waste not a single child.
Maji kwa kila boma, administrative community.
Maji kwa kila boma, administrative community.
Regional, His Excellency Baba Africa, Baba Infrastructure.
Raila Karua Ticket.
A boss make original. Yaga Bakara, now we are woman. Mr. Africa.
And this is a dombolo ya Kenya. This is a dombolo ya Kenya, ya Kenya.
And this is a dombolo ya Kenya.
And this is a dombolo ya Kenya, ya Kenya, ya Kenya.
Raila Amolo Odinga, Martha Karua,
inawezekana.
Raila Amolo Odinga,
inawezekana.
Martha Karua,
inawezekana.
Raila Amolo Odinga,
inawezekana.
Martha Karua,
inawezekana.
Raila Amolo Odinga,
inawezekana.
Martha Karua,
possible, 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 possible. It's possible.
Kenya, Baba Tosha, Kwa Kenya, Odinga, Kwa Kenya, Martha Karua, Kwa Kenya, Wangari, Kwa Kenya, Baba Tosha, Kwa Kenya, Odinga, Kwa Kenya, Martha Karua, Kwa Kenya, Wangari, Kwa Kenya, Baba Tosha, Kwa Kenya, Odinga, Kwa Kenya, Martha Karua, Kwa Kenya, Wangari, Kwa Kenya, Baba Tosha, Kwa Kenya. Odinga kwa Kenya, Martha Karua kwa Kenya, Wangari
Karua,
Nayo,
Raila Amolo Odinga,
Nayo,
Nile Republic Music, South Africa.
And this is a dombolo ya Kenya, this is a dombolo ya Kenya, ya Kenya.
And this is a dombolo ya Kenya,
and this is a dombolo ya Kenya, ya Kenya, ya Kenya.
His Excellency Africa.
Azimio la moja,
yeah.
Azimio la moja,
winner.
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 And this is a dombolo ya Kenya. This is a dombolo ya Kenya, ya Kenya, ya Kenya.
Raila Amolo Odinga, Martha Karua Ticket.
It's possible.
Inawezekana.
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 It's possible.
Inawezekana.
Winning team, Baba Tosha, Baba Kenya, Raila Karua Ticket.
Azimio la moja.